Ven el elenco coñaki.
Shax clan machizi, maskonus nite jangili. Game ina change ni amini, vile tunaifanya hii shit ni history. Mchapo lipigwa broad day, jua kali mini na shit ulipigwa 50k, USD, AUD, package kingia we flipping. Bibif tunachopi na piko unalishwa, ulimpata on tita ulivutua kashisha. Mini guda koyoze zima, uwezi tupima, uwezi tuzima. Ni wangapi wameza mandana irizla, ni wangapi wameza mandana ichopri. Hide and seek, wana hide siwa oni shax season, how can you stop it? Miss fanyi verbal na letter action, unanyorekwa everything no fraction. Chunga ilo na post na kweka caption. Uki come to a block, bado utavutiwa nusha na uzamwe. Uki come to my block, bado utavutiwa nusha na uzamwe, uzamwe, uzamwe. Miss fanyi verbal na letter action, unanyorekwa everything no fraction. Chunga ilo na post na kweka caption. Uki come to a block, bado utavutiwa nusha na uzamwe. Uki come to my block, bado utavutiwa nusha na uzamwe, uzamwe, uzamwe. Shax Shaquille ndio me, generation zima na i-damage. Vavagwela abuse itishiwi, do drills inabidi wakazane. Ali diss na hajui sura, akazama kwenye casket. Down cost kuna singers nimeka kwenye package. Kuna rappers ni no talent, usiombe tukapatana. Utakosa usingizi ukijua livuafanya. Jiji chodamu ni menyanya, na feel is training shit ni haya. Una diss lakini ni kwaya, unatujua na bado na guaya.
Kaza yuwaya, kaza yuwaya, industry washajua who's on fire.
Miss fanyi verbal na letter action, unanyorekwa everything no fraction. Chunga ilo na post na kweka caption. Uki come to a block, bado utavutiwa nusha na uzamwe. Uki come to my block, bado utavutiwa nusha na uzamwe, uzamwe, uzamwe. Miss fanyi verbal na letter action, unanyorekwa everything no fraction. Chunga ilo na post na kweka caption. Uki come to a block, bado utavutiwa nusha na uzamwe. Uki come to my block, bado utavutiwa nusha na uzamwe, uzamwe, uzamwe.
Thank you.